guys, this my story. Mimi na mbogi, ate nobody, hadi migori. You wanna check me on, walkie talkie. Yeah, walkie talkie. Driving my jeep on, Lamborghini. Wine your waist, hadi, paka chini. Change your dance, hadi, kwenye kiti. This a jet, not a flighter.
Party ni party bila vitisho. Bila vitisho, ukikula ukishiba unaenda cho. Unaenda cho.
It's a party today. Party today. If you wanna call her today, call her today.
Yeah, call me you my dancer. Poko sitakaza, leta mwangaza. Call me mama sat, kuja na umati. Kwenye kabati, hey. Kwenye kabati.
Valdez is for everybody. Goma yangu inafanya shake your body. I'm sorry if I never made you happy. I can't be there for every party. Minapenda tu madems kutoka pandi. Juu wako madems waitwa Wendy. Na nikijicheki mindi muhandi. Valdez uko lead kama kandum. Itabidi wameanza kuwa humble. Siku izi skanza inakuanga double. Mi Valdez siku ziku sample. Kuja tu kwangu ni kupe example.
Party ni party bila vitisho. Bila vitisho, ukikula ukishiba unaenda cho. Unaenda cho.
Many more. Ni mimi tuna wow, you can't ask many more. Hatukuweka jawa, but at least I know. Mangeus na manyaru kukileta, I know. Basi, yes, I know. Nikifika iyo party, kila mtu anajua juu mimi. Nika Ems na kombo wa mbogi yangu tunanga kama ho. Na watu wakituona wanataka kutujua. Na vile tunakula disaini ya kumalisa. Yoilezi nitafute nikimadai. Teki tuna dance all day bila hata kutamboa. Bila hata kutamboa.
Yeah, that's any style adi inahua. But noma imeja tumaua. I don't care what they say. Yeah. Joeles. Yeah, Valdez. Na Chiboy.